kigoma na yaishe chumbani, mana naogopa jamani, wasije nipya kidani, watanyona lofa mza kugwijwa mapenzi, ila wendo umetuliza, sije siku miezi, moyo kaja kuniumiza. Penzi upepo zinga karabai, na nipa mapenzi na furai, madanga kuchiti bye bye.
Bye bye.
Kwako moja mbili haikai, siku wachi baby walai, hata wakisema haufai. Le michezo ya kitandani, nipe kwa sofa tabarazani, kanga moja funga begani, tuwakomeshe kina fulani. Asifanya kama unainama,
komesha, komesha,
nionyeshe alichokupa mama,
komesha, komesha,
paka chini onyeshe baby,
komesha, komesha,
paka chini onyeshe baby,
komesha.
Hadithi njo, hadithi njo, hadithi njo, utamkolea. Hadithi njo, hadithi njo, mwenzako huu bali meninoge. Kwako sisiki, sihambiliki, wala sijuti. Ukupenda wewe, shamushinda ipilisi, usijali wanafiki, singoki kisiki, nifenizi kwena wewe. Penzi upepo zinga karabai, na nipa mapenzi na furai, madanga kuchiti bye bye.
Bye bye.
Kwako moja mbili haikai, siku wachi baby walai, hata wakisema haufai.
Haufai.
Le michezo ya kitandani, nipe kwa sofa tabarazani, kanga moja funga begani, tuwakomeshe kina fulani. Asifanya kama unainama,
komesha, komesha,
nionyeshe alichokupa mama,
komesha, komesha,
paka chini onyeshe baby,
komesha, komesha,
paka chini onyeshe baby,
komesha, komesha.
Asifanya kama unainama,
komesha, komesha,
nionyeshe alichokupa mama,
komesha, komesha,
paka chini.
Do Bobby, yeah.